Hey. Esa mnipigia moto. Kwanza ni washio tiri. Then lete ya toto. Ndo ni wapiyo adithi. Nilidhani tuko straight. Kumbe nyi bado mna kuleo miti. Usijali hata Samson alipoteza nywele kipeneo miti. Then niendanga misi. Ndo nikapate matichi. Then kasenga fununu. Manze nilidhani buti ni mechizi. Ati buti ya kwanzisha injili. Ati buti ya fanyangi injili. Buda buti ndo likuwa gampishi. Walikuwa mseni lituma iliki. Buda pandishi otoje. Ndani na joo umevaa kamisi. Wajifanya mzo wa keja. Na ndani umekaliwa na kalisi. Buda kabonge na kobi kihara. Mendele uchucha na stories za para. Na mapila kwa na madhara. Kazi ni kupea na tuko mambanga.
Itishia moto sasa. Ai. Nafungaze maji hapa na tulizilisi.
Ayy, esa mnipigia maji. Na better make sure ni makali. Buda tu ulifuka boda. Ndo tukapigia waraji. Sayi nafikiria bongo. Buda na sibongi story ya nyasi. Na bonga kupanda basi. Ndo tukapigia konyagi. Jigeli ni safi. Buda ni choice kwa ngati. Mister ni safi. Buda lipuwa kipaji. Nusu mita. Fika hapo ndo tupisha na kipaji. Basi nisuja fika. Ita video mechi mtaani. Game night inga. Kanisa sinapena wenyo na ringa. Vile nilipiga, alijombona na kuoga na sifa. Shari attack, she just might go out and buy me a band. Just for the smash, shari acting like she very sadika. Hey,
squad. Blow that whole squad, man. Azan. Yeah.
Roach leta yo maji, itabidi wakubali. Sini watu wa matangi, watu walali kwa kazi. Biz na chapa kambi, gang yangu ni wasafi. Plex na jaza za kazi, tunageuza ikambi. Tumelink magizani, Roach rada ni gani. Tuko shrap kariubangi, tune mekari mahais walai. Saitu saina chapa makali sivuti mangwai. Naroga na psych, na leta ma vibes a mic. You moving in different lanes with die. Anadai mini vibe lakini sidai. Mavako za guy, squeezy ni kubai. Kavile mena dusai, ni kupata tuka high. Wase wana lose the mind. Ndio maana mina grind, ni pete the bands, ni flex one die.
Hey. Yo maji sasa. Tradeze yo maji. Squad.
Roach leta yo moto. Itabidi wa mesoro. Hakuna cha let's be friends. You come with the money or we don't pretend. Hakuna kuflex my net. If you in a net, we fish kwa set. Uwezi switch na the rest. Unless ukae na vest. Ni aim. I'm out in Vegas. Nax Vegas. Anus. Ain't a asom. In the asom of all the outcomes. Yeah, the legends I'm on. Come on. Una die ku come on. I'm a tuku ride on. Niggas wanna die too ku hang on. Waku pull to Babylon. Songa mina serve na curve. Check it. Damage large. Bonga ni takam. The boogie man, I'm the Jason. Gone with the winds, flows are in Guinness, you ways you can mention. Attention, I am Gavi, checking the game I own.